call me Akalicious, but in Gilete. But today, you will know Namangeko perfect, but in genius, and the lyrical aspects. Kota gonke loko nga shabalala nga second. They call me Akalicious, but in Gilete. But today, you will know Namangeko perfect, but in genius, and the lyrical aspects. Kota gonke loko nga shabalala nga second. Ten telling get when he ning chulile mnyangi pretty weather. Ngafikelwe emcabango wangihlasela nomsangeto. Ngezwa amasi engawazi eqhamukaphi edibhetha ekhuluma ngami, amanye engigxeka kodwa amanye relate. Nasho elinye ukuthi akekho othashi njengawe vinija. Laphendula elinye lathi ungezwa ngalowo uzokwenza ifika. Lathi elinye we king, lathi elinye not on this jungle, cause every rapper is a king, but a king on his castle. The bottom line is sometimes uyenza uzibona ubetha, kodwa uthi uma suwedwa kwima uyibona ukuthi ububhetha. Angake ngixeke muntu futhi ngizokwenza isibonelo ngami, cause I call it keeping it real, ukubeka obala amaphuthama. Wonke umuntu utshela ukuthi khona ibeef enginawo noSkuva, kanti uSkuva ibhande lami and lokho ngahluleka ukuprova. And that's why ngingakwazanga ukungena ivesi lami kwa-rabout, befuna ukungifaka imali ephaketheni angidakule underground. Imina engathatha ngokulamba ngakhohlwa indlela ebangulaka, kwagcina kukhulumeka kabi amagama angiluzisa ngesalo. Angisangenanga kwincwadi yozono, sengifila njengesoni. Ngasikwaza ngowami, ungazi kufana nongaboni. So fuck le makhomenti agcelwe kwi-social network, anjenge ngozi ecishe yenzeka. So call them FM, angisoze ngakhuluma kubo ngoSkuva ngoba sisuka way back. Kade ngakhudla ngeVenek, so ngangisazi nge-Maybach. Sireal thina, abanye ba-fake, we not the same. So your fake accounting is fucking up the game. So Skuva, keep it real, ungazinaki lezi zinja, ngoba namhlanje bazoba bangani bethu kusasa babizitha. They call me Akalicious, but ngi-legend. But today, you will know Namangeko perfect, but ngi-genius, and the lyrical aspect. Kodwa konke lokho ngashabalala nge-second. They call me Akalicious, but ngi-legend. But today, you will know Namangeko perfect, but ngi-genius, and the lyrical aspect. Kodwa konke lokho ngashabalala nge-second.